man abo mbali bathi seyuku phethe nabo chomi bathi wena I do bathi wena hayibo bathi wena uphuma kuphi uphuma kuphi ngathi mina ngiphuma emigqala bathi uhamba nozothi hey nozothi bathi uhamba nozothi hey nozothi labantwana hozothi la Hamba nabo mbali bathi seyuku phethe nabo chomi bathi wena I do bathi wena hayibo bathi wena uphuma kuphi ngathi mina ngiphuma emigqala bathi uhamba nozothi hey nozothi bathi uhamba nozothi Enozuzi labantwana hozuzi lawo labantwana hozuzi lawo bathi wena mawuthi chimuke chimebusuku ngithi uhamba nozuzi lawo hey wena uhamba nozuzi lawo bathi uhamba nozuzi lawo bathi uhamba nozuzi hey nozuzi bathi uhamba nozuzi enozuzi labantwana hozuzi lawo labantwana hozuzi lawo
hozuzi lawo hozuzi lawo ala bashana hozuzi lawo ala bashana hozuzi lawo ala bashana hozuzi
Labantwana hozuzi love. Labantwana hozuzi love. Bathi wena mawuthi chimuke chimebusuku ngithi uhamba nozuzi love. Hey wena uhamba nozuzi love. Bathi uhamba nozuzi love. Bathi wena mawuthi chimuke chimebusuku ngithi uhamba nozuzi love. Hey wena uhamba nozuzi love. Bathi uhamba nozuzi love.
Hozuzi love, hozuzi love. Ala bashana hozuzi love. Ala bashana hozuzi love. Ala bashana hozuzi love.